Yana on the bit.
Chat time, what's going on? Nangali yangani all day. Sijume ni panini na kuwaza always. I'm sure ni juju japo haujafanya both ways. Cause I'm under your spell na wakati you okay. Na mashaka naya mausiano. Tutakuwa pamoja au badai harusi. Ah no, I love you, I want you, I miss you. All day mbos na full release kwa simi yako like you. Got paid kunifanya unacho nifanya till I go astray. When you sniff kama sigana kuniacha on ashtray. Kila napo kuitaji, I call Ashley. Usipoitika ntakusaka ni kufuate your way. Wana kusifu kwa uzuri, mina kusifu haunaga bifu au je. Lakini tatizo menishika na obsession. Ya papo kila na puka, I'm paying your attention. Now tell me what's
I'm
up.
I'm crazy.
Crazy baby, crazy baby.
I'm not crazy. Confusion. Mahabani we. Unanichanganya, how you do it. Confusion. Mahabani we.
Like I can't concentrate or contemplate with this constant hate that I'm facing over here. Unapondoka hata kama unanipenda, ninaamini utanitenda. So the feeling that I'm getting is so weird. Nishasema ukinitaka, I'll be one call away from you. I'll be your hero and save the day. Upendo huu umesha change maisha yangu so fast. Demu wangu kabla yawe nilidhani ninge last night. But the problem started when you showed up by umenifanya half crazy ama nusu cheesy. Kila nachofanya na imagine nafanya nawe. Nimedata siku hizi ukinibusu ndo nasizi. Na kufuata nimegeuka kwa wako mlinzi. Part 2, na piga simu yako ikiwa bize. Ikiwa inatumika usiulize. Sito kwamba na kisasi nilipize. Sito kuacha na choitaji nisikize. Mashikaji wananiuliza, vipi man? Uonekani studio au kiji when? It's like nime so guess what
I'm saying.
I move so fast. Ime nichosha mikusubiri no chance. Eti sinapresha so yes. Na kumiss kinyama hadi na lose focus.